imvamisa umkinatelwa umanqika ekuvumeni inkinga yakhe futhi uzabe namagamana uma ezwe igama umkinatelwa manje ngicabanga ukuthi ngikhuluma ngomkinatelwa sidakamizwa kumbe uphuzo kodwa namhlanje ngikhuluma ngokinatelo addiction olibamba abantu bengazelele lolo ngolemidlalo yecomputer noma cellphone kungaba umxeleke sizokusho namhlanje ohlelweni ezizomndeni ngakho hlala nathi ungasuki. Kwahle bahlosa ukuba ngikubengelele ezomndeni uhlelo lwakho lokulethelezela uleke iphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola umbuzo kumlaleli obekubuci bokukinatelwa imidlalo yama electronic. Ubuze wathi, "Kingazi kanjani ukuthi senginenkinga enqala ngama electronic nama online games? Ngingavuma ngikhonzele ukudlala. Mangiphuma emsebenzini njalo ntambama, ngiya kuma electronic games am. Indlela yami yokuphumuza ingqondo emva kosuku obelisukade lisinda. Inkinga ekhona yodwa ukuthi ngishadile." Ngibaba manje inkosikazi wami useqala ukukhalaza wangitshela ngolunye usuku ukuthi senginkinatelwe ama game iyenzeka into enjalo kodwa abantu abaningi baye bayitshele ukinatelo addiction lungeyidakamizwa nophuzo kuphela kodwa ukinatelo lungaba noma yini eyenza umuntu akhohle umndeni zihlobo ukholo nemisebenzi eqondene naye ngisho nezimpilo zakhe ukuze nje anamathele kuyona kunobufakazi bokuthi ama electronic game asiyakwazi ukubeka umuntu kulelo zinga ngaphandle kochazo olubekile sithanda ukuvumelana nonkosikazi wakho ngokubuka kwakhe isimo ubuka kunenkinga enkulu nebala futhi hlehlehle uzokala uyindoda ekuphikayo lokho abezempilo abasebenza ngengqondo bayavuma ukuthi kunenkinga nebala ngokwepsychology ngoba Dr. Robert Custer ukuphika ngokwepsychiatry kuchaza ukuthi ukwenqaba ukuvuma into ekuwe liqobo uyibeka esimweni lakhona uthi akukho nkinga kuwe. Lokho ke kungumqondo ovamise kakhulu kwabaningi abakinatelwe izinto ezahlukene. Uma kunendoduze singakupha yona ngeyokuthi kawuwedwa. Lapho ko focus on the family sasithola inqwaba yengcingo nge-addiction yamagame namavideo kule minyaka edlulele. Lokhu sekube yinkinga enqala kweminye imindeni osekushaya nowakho ke futhi. Ungathi mhlambe sikuhlola ngokushesha futhi kanzima. Kodwa inkambo yakho yiyo ekhomba kumele uguquke. Lokho nje ukuthi unkosikazi wakho useqala ukukhalaza, inkulumo ephelele phela leyo. Sekuyisikhathi uqala ubuke iziphi izinto eziseqhuni bese uyabuka ukuthi indlela yakho yokuphila uthinta kanjani umndeni wakho. Njengoba kunzima ukunqoba lokhu ngokwakho wedwa, sikukhuthaza ukuxhumana nomeluleki ongumKristu. Sicela uxhumane nomnyango wezokululeka, a focus on the family. La khona izisebenzi zethu zingakuxhumaza noNgoti bezokululeka abaseduze nawe. Bangaphinde bajabule futhi ukukusiza uhlabele phambili ngokuthi baxoxe nawe ngocingo. Inombolo yethu ithi 031-716-3300 kumbe ungene ku-safamily.co.za bese ucofa ku-counseling link. Uma usewuqala ululeko, amathuba maningi okuba nomfundisi wakho naye angene ngokosizo. Unkosikazi wakho nabahlobo kumbe abangani babe ingxenye futhi. Umluleki angahlela isikhathi lakho nonke nizoxoxa ngezinga lalenkinga. Uma sekuhleliwe, sicela umelane nesilingo sokuyivikela. Uma udinga ngempela usizo, udinga ukuyithoba, uhlawulela inkambo yokuvuleleka ezidingweni zomkakho nezingane zakho, nasekuboni kwalabo abakuthandayo nabonozwelo ngempilo yakho nomndeni wakho. Ungayitholela insiza engaba losizo kwi-offer eku-safamily.co.za. Ngesikhathi usadokotela lezi zimo nomndeni wakho. Iyincwadi eyibile ifika emqondweni wethu ngezithi Love Must Be Tough. Ebhalwe ngu-Dr. James Dobson. Nethi Boundaries in Marriage. Ebhalwe ngu-Cloud and Townsend. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.